intensive like I lost in the finals. All eyes ile losing out. Hey, inhliziyo yakho yamhlala cooler box.
Cold,
into enginamizwa. Say my heart can call like I lost in the finals. All eyes ile losing out. Inhliziyo yakho yamhlala cooler box.
Cold,
into enginamizwa. Unkulunkulu cela ungisize, ungangibuyiseli kuye. Nahlale silile ngihlale ngisikhihla njalo, asingafiki kuye.
Nahlale silile ngihlale nesikhihla njalo, asingafiki kuye.